Good morning, everyone.
Ngiyanibingelela nonke ekuseni.
I greet you all in the wonderful name of the Lord Jesus Christ.
Ngiyanibingelela ngegama elimangalisayo igama lika Jesu Kristu.
It truly is an honor and a privilege for me to stand here this morning.
Impela kuyiqiniso futhi kuhlonipheka kumina ukuba ngikwazi ukuma phambi kwenu ekuseni nje.
You know, my heart overflows with joy and gratitude when I look back at the past 5.5 years of my life.
Inhliziyo yami yathoba ithokoza mangibuka emumva eminyakeni emihlanu nesigamu kuze kube manje.
I arrived on the mission on the 24th of December 2013.
Ngafika la emishini ngonyaka ka 2014 zingamashumi amabili nane ku December.
And when I arrived here, I was close to death's door.
Lapho ngifika lapha ngangise duze kokufa.
So I will share just shortly where I come from and what the Lord has done for me.
Kafushane nje ngizothi qaphuqaphu ngalokho uNkulunkulu angenzele khona nalapho ngiqhamuka khona.
My name is Wayne Strauss and I'm from Kimberley.
Igama lakhe kelelo Wayne Strauss uqhamuka eKimberley.
Now I was born into a Christian home. I had a mom who is a born again Christian.
Wazalelwa ke emndenini wamaKristu enomama wakhe ozelwe kabusha.
Unfortunately my dad was an alcoholic.
Ngeshwa ke ubaba wakhe ube isidakwa nje.
But my mom taught me Christian values from a very young age.
Kodwa kumama wakhe wamfundisa izimiso zonke zobuKristu kusukela emncane.
From the time that I can remember that I could know what was right and wrong, I was taught the ways of Christ from my mom.
Ngalokho engikwaziyo kusukela lapho ngivuleka amehlo ngafundiswa ngezimiso zobuKristu ngendlela eyiyona yona.
And I was taken up by this, and at the age of 6 I gave my life to the Lord because that's what I wanted to do and I wanted to please my mom.
Neminyaka yesithupha ke wasinikela impilo yakhe enkosini ngoba yilokho ayefisa ukwenza ukuze kuthokoze umama wakhe.
But the devil wasn't happy with that, and not long after that, I got introduced to pornography.
Kodwa ke nokho uSathane akakuthokozelanga lokho, akuthathanga isikhathi wayesethola wayesengena ethombeni zabantu abanqunu ebuka zona.
And I did not go to my mom or to our duomini at that time. I hid that sin. And it was allowed, I allowed the devil to come into my life through that.
Akazanga mazise kumama wakhe ngalokho kodwa wangena kukho wanika uSathane ithuba ngeyithombe zobunqumo.
And I, very soon I started following the ways of the devil because I lied, I was sly, I started stealing when I didn't even need anything.
Ngokuphazima kweso wangena ezintweni eziningi ezihlukene ezonweni qala weba waqamba amanga.
But my mom never picked up anything because, as I said, I was sly. The devil taught me sly ways that I could hide all the sins from my mom.
Umama wakhe akasheshanga ukuphawula ukuthi khona kwenzakalayo ngoba ubeka ifihla izono zakhe ezenze cashe ekusithekeni.
And in my teenage years, I started smoking cigarettes and I started drinking alcohol. And this soon escalated to the use of marijuana. And all through school, I could hide my sin. I was a good boy, so I could hide my sin from my family.
Ngisho esesikoleni nasesikoleni wasifihla isono sakhe umndeni wasibona nomama wakhe akaza sibona.
I was in church every Sunday. I was even a Sunday school teacher. I was in the youth every weekend, but I was living a secret life of sin.
esontweni njalo isonto nesonto efundisa usonto skole ngumholi wabasha esifihlile kodwa isonto.
And also at a very early age I started living a immoral sexual life.
Waqala ke waziphatha kabi futhi nangokobulili.
But by the grace of God I matriculated, but my drug use escalated and I moved on to harder drugs.
Ngomusa kaNkulunkulu waqeda ibanga leshumi waqhubeka nempilo nokho isono sakhula wazongena edakamizweni leze ezinamandla kakhulu.
And through all the years that I studied to become a teacher, my drug use escalated, but God was good to me. I could finish my teacher's education.
Eminyakeni yonke le ayifunda eqhubeke funda ngayo eqeqeshelwa ubuthishela uNkulunkulu wamsiza nalapho waphumelela waphasa kodwa sebenzisa idakamizwa akuphelanga.
Now I qualified in 1993 as a teacher.
Ngo-1993 wasethole iziqu zakhe zobuthishela.
By 1998 I was a full blown drug addict.
Ngo-1998 wayesejulileke impela esejulile impela idakamizweni.
Because once I started earning my own money and I could buy my own drugs, my drug use escalated and my immoral lifestyle became worse.
Waqhubeka ke ukuziphatha kabi ngokobulili, wajule esidakamizweni ngoba phela wayesenemali ewuthisha eseyithengela yena idakamizwa ngokuthanda kwakhe.
So in 1998, I felt that I needed help and I booked myself into a rehabilitation center.
Ngo-1998, wabona ukuthi hayi uyalidinga usizo, wayesehamba eyozibukela yena ke endaweni la ehlumelelisa izimilo.
But in the rehab, you're allowed to smoke cigarettes and they give you other types of drugs.
Kulezi indawo ke zokuhlunyeleliswa kweyimilo, bavunyelwe ukubhema usikilidi basebenzise nezinye izinto eziyizidakamizwa.
So I was diagnosed as being manic depressive and I was put onto all sorts of antidepressants and mood stabilizers and all sorts of medication.
Wanikezwa ke lapho izinhlobo zemithi yokwehlisa ukulangazelela idakamizwa esizwa ngendlela ehlukahlukeneyo.
So I spent 2 months in the rehab, but the same day that I was released, that night, I went back to smoking crack cocaine.
Wahlala ke inyanga embili lapho kuleso sikhungo sokuhlunyeleliswa kwakhe isimilo nokuyeka idakamizwa. Kodwa mayephuma nje lapho esededelwa, wavele wasuka lapho waqonda ngqo kuzo izidakamizwa.
And 2 months after that, I attempted suicide for the first time.
Emva kwenyanga embili ephumile wayesezama ke ukuzibulala.
I slit my wrists and I ended up in the psychiatric ward of a hospital.
Wazama ukuyisika izihlakala ezama ukuyibulala waze wagcina esibhedlela.
And I spent about 2 weeks there after and then I booked myself out there.
Wahlala icishe isikhathi esilinganiselwe emasontweni amabili lapho esibhedlela waphuma.
But I went back, after I came out there, I went back to my lifestyle and it seemed that it just became worse.
Ephumile nje ke lapho esibhedlela wabuyela futhi kuleyo mpilo yakhe idakamizwa nani nani kwaqhubeka kwaba kubi kakhulu kunaqala.
Now many years of heartache and pain followed and drug abuse and sexual immoral lifestyle.
Iminyaka ngeminyaka yokungaziphathi kahle kwakhe ngokobulili nani nani eqhubeka impilo yakhe iba yimbi.
I got estranged from my family because I blamed them for all the things that I was doing.
Ngamanye amazwi ephila impilo yobuhlungu benhliziyo ngayo leyo ndlela isigcino wagcina sesola umndeni wakhe ukuthi yiwo uphila le mpilo nje kunje kungenxa yawo.
However, I had a praying mother who not one day of her life did she stop praying for me.
Ngenhlanhla waye nomama okhulekayo ongazange ayeke ukumkhulekela wayemkhulekela usuku nosuku.
In 2002 I reunited with my family.
Ngonyaka 2002 waphinda wahlangana nomndeni wakhe.
My granny was 98. I moved back to Kimberley.
Ngaleso sikhathi ugogo wakhe wayeneminyaka engamashumi esishiyagalolunye nesishiyagalombili. Wayesebuyela ke emuva ekhaya eKimberley.
I stopped using all hard drugs, but I still smoked cigarettes, I still smoked marijuana, and I still drank alcohol.
Wayeka ke lezi idakamizwa ezijule kakhulu noma ezistrong kakhulu wayeka zona kodwa waqhubeka waphuza utshwala wabhema ugwayi wayiphatha kabi futhi ngokobulili.
And I did not allow the Lord into my life.
Nokho akazange avumele inkosi ingene enhlizweni.
And in 2004, I went back to my lifestyle.
Ngonyaka 2004, wabuyela empilweni endala.
Once again, it seemed that my sins just became worse. It seemed like everything that I had been doing before had now become worse.
Kwaqhubeka kwaba kubi kakhulu kakhulu. Izinto abezenza izono nobuba bephila kwaba kubi kakhulu kunaqala.
And in 2008, after another short stint in a rehabilitation center, I attempted suicide again.
Waphinda futhi wazama ukuyibulala.
I drank all the pills that had been prescribed to me. I drank with a bottle of alcohol.
Waphuza amaphilisi kanye kanye onke amaphilisi abewasebenzise wathatha ngaleso sikhathi wawaphuza kanye kanye wehlisa ngokoloko.
I woke up in hospital.
Waphaphamisa esibhedlele.
I was tied to a bed.
Eboshelwe embedeni wasesibhedlele.
I had all sorts of machinery attached to me.
Ethunyiwe imishini ehlukahlukene.
And I heard that my heart had stopped while they pumped my stomach.
Wes ukuthi inhliziyo yakhe yama ayabe isashaya ngesikhathi bemzama ukumsiza bekhiphu lobubuthi esiswini sakhe.
My mom spoke to me and tried to convince me that this is the turning point in my life. I need to change my life, that God has a plan for me.
Umama wakhe wazama ukumkhanyisela ukuthi akayehlukane nalempilo ayiphilayo. UNkulunkulu uyayidinga impilo yakhe. Akaguquka akashintsha impilo anikele impilo yakhe enkosini.
I agreed with her to a point, but I was caught up and I could not get rid of this lifestyle. I couldn't stop using drugs.
Wavuma lapho mama wakhe khuluma naye kodwa akazange ahlukane nempilo yobubi abeyiphila.
And it wasn't long when I went back to my lifestyle again.
Akuthathanga sikhathi wabuyela futhi kuleya mpilo embi abeyiphila.
I cried and I prayed many nights and I asked the Lord to help me, but it was as if nothing was going right for me.
Wakhala ekhuleka ecela inkosi ukuba imsize melekelele kodwa akubanga bikho lutho olishintshayo noliguqukayo empilweni yakhe.
I started teaching again and again. Once I had money, it just went from bad to worse.
Waqala wafundisa, waqhubeka sebenza, kodwa nokho impilo yakhe esikhundleni sobibe ngcono yaba yimbi kakhulu kunaqala.
But again, I must say that not one day my mother stopped praying.
Kodwa kumele ngisho ukuthi umama wakhe akayekanga nokho ukumkhulekela.
And every opportunity that she got, she spoke to me about the Lord and that I need to change my life.
UNkulunkulu wakhuluma ke naye ukuthi kumele aguqule impilo yakhe.
And as far as I was concerned, I knew all the answers and I know that I will get a chance.
Ngalokhu engase ngibonile ngaba nesiqiniseko sokuthi impela impendulo izoba khona maqondana nempilo yami. Ithuba lisekhona.
However, in 2013, everything spiraled out of control for me. The previous year, 2012, my mom had sold the house that we were living in because she wasn't feeling safe with me with just her and I in the house anymore.
Ngo 2012 umama wakhe wayidayisa indlu ababehlala kuyo ngoba ebona ukuthi akasaphephile ma behleli ndawonye behleli bobabili kuleyo ndlu.
It was also that year that for the first time in all my years of drug abuse that I was asked to leave a job because of my drug use.
Kwakuyiwo lo nyaka futhi lapho acelwa khona ukuthi ahlukane nomsebenzi awuyeke umsebenzi ngenxa yezidakamizwa abegxile kuzona.
I felt that I was the biggest failure in the world.
Ngayizwela ukuthi ngisehluleki sokugcina emhlabeni.
I again blamed my family for everything that I was going through.
Ngaqala ngasola umndeni wami ngezinto ebengidlula kuzona.
And I decided that I'm going to have a third attempt at my life. And in my heart, I told myself, third time lucky, this time it will work. I got myself enough sleeping pills. And my plan was to take the pills on the 24th of December 2013 so that forever for the rest of my family's lives, they will remember Christmas Day that I had killed myself because of them.
Wahlela ukuthi amaphilisi lana wagwinye kumhlaka 24 kuDisember ukuze umndeni wakhe uyohlala ukhumbula njalo uChristmas omubi owaba nawo ngalowo nyaka.
However, the Lord intervened in a miraculous way.
Nokho uNkulunkulu wangenelela ngendlela emangalisayo.
A few days before Christmas, I ended up being with my mom.
Insuku ezimbalwa ngaphambi kokufika uChristmas waye nomama wakhe.
She showed me a letter in a Joy magazine of a young man who had come to Kwasi Zabantu Mission for help.
Wayese umama wakhe wamkhombisa incwadi eyayibhalwe ishicilelwe kumagazini phephabhuku leli libizwa ngeJoy. Lo leyo ncwadi yayingubufakazi bensizwe thize eyayike yafika yasizakala la kwasiza abantu.
My eyes opened up that day.
Amehlo ke avuleka ngalolo suku.
And the 24th of December 2013 I arrived at Kwasiza Bantu Mission.
Ngomhlaka 24 2013 kuDisemba wafika ke la kwasiza abantu.
That was the day that this prodigal son returned home.
Kwaba ilolo suku ke lapho le ndodana yolahleko eyabuyela ngalo ekhaya.
I got here and I was told that actually that night, that first night sitting up there, I made my life right with the Lord.
Ngalobo busuku lobo engafika ngabo lobona busuku engatshelwa ngabo ukuthi angilungise impilo yami noNkulunkulu ngivume izono zami ngibuyele enkosini.
And the next day we started our services with SIPSA.
Ngosuku olulandelayo saqhubeka saba nazo inkonzo zethu nomphakathi.
10 o'clock in the morning, 3 o'clock in the afternoon.
Njengokujwayelekile ngehora leshumi ekuseni ngelesithathu ntambama.
And I heard about confessing your sins.
Ngezwa ngokuvunywa kwezono.
Now for me that was, I felt that why should I confess my sins to a person? Why must I sit there and talk about it when I can just go to the Lord myself?
So
for the first 3 or 4 days, I sat there, but I battled with this issue of having to confess my sins when I can go to the Lord myself.
Insuku ezintathu ezine ngila ngaba nalomshikashika ukuthi yini kufanele ukuthi ngiye kumuntu ngiyovuma izono zami engabe ngiyayithandazela mina kuNkulunkulu.
Well, on the fourth day I couldn't anymore and I went to one of the ladies, Tani Esther, and I said, tell me where in the Bible it says that I have to confess my sins to you.
Ngosuku lwesine ngavela ngaqonda kutani Esther ngambuza ngathi kukuphe eBhayibhelini lapho okushiwo khona ukuthi kufanele ngivume khona izono zami.
And she smiled at me and she said to me, James 5:16 says, confess your sins one to another
wa mama Thega uDani Esther wayesethi umufundi iBhayibheli encwadini kaJakobe isahluko sesihlanu indima yeshumi nasithupha lithi vumani izono omunye komunye.
Well, I just overflowed from there onwards.
Kusukela lapho ke kwaphuphuma enhlizweni yami.
And she had to go away in a few days later I started with another counselor, with Auntie Jenny.
Emva kwenzukwana uDani Esther kwakufanele athathwe indlela yekwenye indawo ngaqhubeka nomunye umlungisisi uAuntie Jenny.
And you know, I felt that I was not going to have enough time to confess all the sins that I've done over all the years.
Hayi ngayizwela enhlizweni yami ukuthi hayi lesi sikhathi engizoba naso la ngeke senele ukuba ngikwazi ukuvuma zonke izono engizenzile yonke leminyaka.
So every time I went there, it was like verbal diarrhea. It was just coming out all the time.
Njalo uma ngiya kumlungisisi kwakuvele kuphuphume nje kuphume konke engikwenzile esikhathini esedlule.
The Lord reminded me of things that I had forgotten about and I could bring to him and lay at his feet.
Inkosi yangikhumbuza zonke izono ebengizenzile esikhathini esedlule ngazilethe enyaweni zeNkosi.
The weight that I had on my shoulders wasn't there anymore.
Lo mthwalo engangikade nguzwe emahlombe ami ngeza ukuthi ususiwe.
And it wasn't long after that when the Lord opened a door for me and I could help in the office of SIPSA.
Akuthathanga isikhathi emva kwalokho uNkulunkulu wavula iminyango ngakwazi ukulekelela office lomphakathi okhathazekile.
Today I'm truly blessed to be part of the teaching staff at Domino Civita.
Namhlanje ke ngibusisekile kakhulu ngokuba nami ngibalwe kanye nothisha abafundisayo at Domino Civita.
Now there were many out there who tried to help me, many psychiatrists, many doctors.
Abaningi abebezamile ukungisiza ngingakafiki la, odokotela bezengqondo nabanye abanhlobonhlobo bezama ukuyisiza impilo yami.
But they couldn't help me because they didn't have the Lord.
Kodwa abakwazanga ukungisiza ngoba babengenayo iNkosi.
But here at Kwasi Zabantu Mission at the concerned young people of South Africa.
Kodwa la kwasiza abantu emishini phansi kwenhlangano yomphakathi okhathazekile.
Yeah, I got the help that I needed all the years.
Ngathola usizo ebengulidinga yonke iminyaka.
And here at Kwasi Zabantu Mission, there are still hundreds of young men being helped every day.
La emishini kwasiza abantu kukhona insizwa ezibalwa ngamakhulu ezilekelelwa isizakalayo.
I am truly honored that I can say thank you to Reverend Stegan being here this morning for his obedience to the Lord and starting this place.
Ngiyeqiniso ngiyabonga kakhulu kumfundisi Stegan okhona namhlanje lapha ekuseni ngosizo asinika lona njalo.
I thank Auntie Mkulu for her obedience as well for starting the organization concerned young people of South Africa.
Ngibonge futhi kuAuntie Mkhulu ngokulalela kwakhe uNkulunkulu ukubaqalela inhlangano yomphakathi okhathazekile ukuba isize abantu.
And this morning I give all the glory and honor to the Lord for what he has done in my life.
Ngeqiniso ngiyambonga uNkulunkulu ngiyamhlonipha ngalokho angkwenzile empilweni yami.
To all those who've had an impact in my life with the changes that have been done in me and that have been wrought by the Lord, I say thank you to you.
Kubona bonke labo ababe nesandla ekusizakaleni kwami, ngiyanibonga kakhulu.
And I thank you that I could share that with you this morning.
Ngiyabonga kakhulu ukuba ngikwazi ukunicobelela ngalokhu ekuseni namhlanje.
Thank you.
Ngiyabonga.